Raila Odinga ra'iisul wasaare hore ee Kenya ayaa isbahaysiga mucaaradka ee Kenya maanta ay u doortay inuu noqdo musharaxooda doorashada madaxtinimada ee dhici doonta bisha August isagoo la tartami doona madaxweyne Uhuru Kenyatta. Waa markii afraad ee Raila Odinga loo doortay inuu noqdo musharaxa madaxweyne, wuxuuna ballan qaaday inuu la dagaalami doono musuqmaasuqa. Wariyaha Jacfar Kukay ayaa warbixintan inoo haya.
Hoggaanka isbahaysiga NASA ayaa musharaxnimada Raila Odinga ka shaaciyay fagaare ay maanta taageerayaasha axzaabta mucaaradku isugu soo baxeen.
This was not an easy matter. I was ready to carry this bandera.
Hawshan howl aad u fudud ma aha. Anigu qudhigaygu waxaan diyaar u ahaa in aan qaado calanka, laakiin waxaan is iri anigoo daneynaya danaha dalka kana ilaalinaya in dowlad xumo dalka uu ku dhaco, ayaa waxaan gartay inaan halkan idinkaga soo hindiso ninka aynu doonayno in uu noqdo ninka calanka inoo sidayo. Sidaa darteed waxaan idinka codsanayaa inaad ila soo dhaweysaan mudane Raila Omolo Odinga oo ah ninka calanka inoo sidaya.
Raila Omolo
hadal uu ku ogolaanayay musharaxnimadiisa uu ujeediyay ayuu ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya oo 27 jira kuna guudaraystay doorashadii madaxtinimada ee ugu dambeysay. Waxa uu ku sheegay inuu dhimi doono qiimaha raashinka lana dagaalami doono musuqmaasuqa, isagoo ballan qaaday dib u habeyn lagu samaynayo adeega guud, horseedina doona dowlad hoose oo awood leh. Odinga oo kasoo jeeda mid ka mid a qoysaska ugu awoodda badan dhinaca siyaasadda Kenya ayaa isku howlaya inuu meesha ka saaro madaxweynaha hadda Uhuru Kenyatta, ahna guddoomiyaha xisbiga Jubilee ee talada haya, kaasoo isna u xusul duubaya in mar labaad xilka loo doorto. Shacabka Kenya ayaa 8 bisha August ee sanadkan waxa ay dooran doonaan madaxweyne, xildhibaano iyo madaxda dowladda hoose, waxaana la saadaalinayaa in tartan adag uu dhex mari doono mucaaradka iyo xisbiga xilka haya, taasoo beeraysa cabsi ku aadan in isku dhacyo ay yimaadaan. Doorashadii madaxtinimada dalkaasi ee qabsoontay sanadkii 2013 waxa ay ku dhacday jawi aad u nabdoon, ha yeeshee dalku waxa uu weli kasoo kaban kari la'yahay 2 bilood oo rabshado ah, kuwaasoo xigay doorashadii madaxtinimada ee Kenya sanadkii 2007 oo laysku qabqabsaday natiijadeeda, waxaana qalaanqulkaasi ku nafwaayay dad gaaraya 1,200 oo ruux, iyadoo ay ku barakaceen in ka badan 500,000. Raila Odinga ayaa ra'iisul wasaare Kenya ka noqday intii u dhaxaysay 2008 iyo 2012, xilligaasoo xukuumadda lagu soo dhisay awood qaybsi si loo afjaro rabshadihii uu dhiigu ku daatay ee ka dhashay guushii madaxweynihii hore Mwai Kibaki. Odinga ayaa tirinta codadka ku horeeyay ka hor intii aanay guddiga doorashadu si kadis ah u joojin tirintii codadka, kuna dhawaaqin guusha Kibaki. Markii ugu horreysay Odinga waxa uu xilka madaxtinimada u tartamay sanadkii 1997.
Warbixintaasina waxaa nala socodsiinaya wariyaheena Jacfar Kukay, halkaad kala socotaana waa VOA Washington.